Tilaba tumba ku walai. Walai, I feel I wanna cry.
Let.
But why?
Kuwade sigino, oliko rigino. Setaga igino, waliba kuwe bigino. Kesa mkuwaka na watestu wa werino. Ashili teika.
Let them fear.
Baby na we mfako. Kulavu yombege lako. Kevyo kulimba sibiriko. Awa ye, just bagala kuliako. Baby na we. Baby na we mfako. Kulavu yombege lako. Kevyo kulimba sibiriko. Awa ye, just bagala kuliako. Kilava tumfako. Sanina vanji, that's a lie. Walai, I feel I wanna cry. Or die, but why? Love addiction ni wajinsulamu. Weleta ready kapunku iremu. Kakopo kabidi ya kalunji kutekemu. Opu kakagoma kangekenku amuke. Bobo nyenya no chusa. Buli wori kola wansinze nchuka. Wemba na wembu tufu nze ntuka. Love yo jekwa siku wandi karaka. Baby na wemfako. Kulavu yo mbegerako. Kulimba sibiriko, awa ye, just bagala kuliako. Baby nawe mfako, kulavu yombege yako. Ebyo kulimba sibiriko, awa ye, just bagala kuliako. Mfako, zeno kufake birunchi, nde tanti nao bidieko. Bichips tike ni vyo nevi koko koko. Mkola vinchi na ye tonda wa wokwe. Endo lavu ye nchuse kumawukwe. Onsakata ontagazo chila kokenge. Buri ambuza nze muda muti yekwe. Uwe chitufo mutima guasi mekwe. Baby, diku mission la mitu kole motion. Zina post post to supposition. Teba kukwata kwa without permission. Baby, please give me attention. Baby nawe mfako. Kulavu yombege lako. Ebyo kulimba sibiriko. Awa ye, just bagala kuliako. Baby nawe. Baby nawe mfako. Kulavu yombege lako. Awa ye, just bagala kuliako. Mwe bukwe wa mutufu wanyirite. Bariba kuwe igino chema nyikete. Ze kukwe vila wakale newe mbansu wade. Nawe, nawe, baby nawe. Chilava tumfako walai. Oza nina vanji, that's a lie. Walai, I feel I wanna cry. Or die, but why? Love addiction ni wajinsulamu. Weleta ready kapu nkuhiremu. Kabidi ya kalunji kutekemu. Kakagoma kangekeku. Sibiriko, awa ye, just bagala kuliako. Baby nawe mfako. Kulavu yombege yako. Ebyo kulimba sibiriko. Awa ye, just bagala kuliako. Baby nawe mfako. Kulavu yombege yako. Ebyo kulimba sibiriko. Awa ye, just bagala kuliako.
Okay.